kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka dil qabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra salanta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jal qaba akkamaltan orbusto takenya
kun torbanit guya sambata kadiat qopi dubarto taf matiti dubartootaaf maatii kanarraa keessatti shamarree kubbaa miilaa Ameerikaa kan DC Paul jedhamuuf filatamte kontiraata waggaa lamaa mallatteessite Loozaa Abarraa waliin gaaffiif deebii waahilli afaan Amaaraa Asmaa Mawukaasaa geggeesse dhiyeessina. Loozaa Abarraa kan dhalatte godina Kambaataa Xambaarroo magaalaa Duraameetti ta'uu dubbatti. Duraameen magaalaa guddoo bulchiinsa godinichaa yoo ta'u magaalaa xiqqoo tokko ta'uu ishee ibsiti. Hanga kutaa kudhan geessutti Duraamee keessa ka turte yoo ta'u ennaa kanama kubbaa miillaan taphachaa ture jetti. Kontiraata ishee jalqabaa garee kubbaa miillaa beekamaa kan naannoo kibba Itoophiyaa hawaasaa kanamaa waliin mallatteessu ishee Loozaan ibsiteetti. Attamiin gara kubbaa miillaatti akka seente akkasiin ibsu eegalti. Durbi kubbaa miillaa taphachuun beekamaa miti. Kanneen taphatan jiru garuu hagas fudhataman qabu. Dhugaa dubbachuuf umriin itti jalqabeyyuun beeku tarii shan ja'a yookaan torba ta'uu danda'a. Hamma nuuf beekutti ganda keenya dirree leellisoo jedhamutu jira achittan of arge. Kan dhiibbaan irratti qabaates dirree sana jedheen yaada. Sababiinsaas fuullee mana keenyaa jira isa akkan tapha kubbaa miillaatti seenuuf dhiibbaa ka qabaate jette. Liigiiwwan biyya keessa jiran irratti haalli taphachuu keetii attamiin dhufe gaaffii jedhuuf Loozaan ennaa deebistu.
እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ባስቀመጠው ግዳጅ መሰረት ሁሉም ክለቦች
ፌዴሬሽኑን ኩባ ሚላ ድርቀማ ካይን ክለቢውን ማርትኑ ገማ ኢራን ከጅራን ክለቢ ዱበርቶ ታጣቡ ቀቡ ዋንጀሩን ገሬ ማርትኑ እንዴ ሳቱሬ ሳምቦድ ሐዋሳ ከነማልስ ሃሉ መሰናን ዋን እንዴ ሴፍ ጆሌነች ጅራን ገረ ክለብቻ አከሴኑ ጋፈታ ቱሬ አን ሐዋሳ ከነማ ሴኑ ፈንሙርቴስ ሰናይጋ ኦጉሞ ኩባ ሚላ አካታን እትጀልቀበ ጀቴ ሳምቦድ ደደቢፊን እንደሜ ወጎተ አፍሪካ ተባጥ ከጀት ሎዛን አዳማ ዳፍ ጀጃ ባንኪ ደደላፍሞ ወጋ ሰዲፎ ለካ አልተበጤራ ጀት ዋምቺ ገሬ ቢዮለሳ ስርናን ከነገ ይገሩ አከለኮስ ኢትዮጵያ በረኩመላ ማፍሸንቲ ጀት ሎዛን ጨራና አሜሪካ ድፉዎ ገረገሬ ዲሲ ፓወር ጀጣም ተጣምቲነ ከመከምተለ እናዱበት የሮማር አብጁንኮ ጉዳቱሬ ኢትዮጵያዳ አላባኒ ተበጭዑን ኢጆሌ ከብሮንስ ጫራ ከነ አከ አርገተን ጎጁፍ አከሱመስ ባኒ ተበጭዑን አከደንዳ የሮመር ነን ኢመንቱሬ ጀት
ሲውድን ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ተመለስ ማልታም ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ተመለስ ግን በነዛ ሁሉ መንገዶች ውስጥ
ስዊድኒን ቱሬ ነን ዴቪ ማልታስ ቱሬ ነን ዴቪ ገሩ እናሰነመር ነሞተ ዱብሱ በከቦተ ዱብሱ ጫራ ወንጅረን በርባዱን አምንን ቱሬ ሰነጎቻቱ መንጅሩ ህሪያ ፍጹም ጀረሙን ቀበን ቱሬ እና ዱበኑ በአሜሪካ ካንጅሩ መዝሙር ዳዊት መኩሪያ ከጀራም ካንተባቶተ ኩባ ሚላ ቆጴሱፍ ኤም ፊፋ ቀም ለንጅሳ ወሊን ወና ገርሲሴ ኢሳወሊን ማርያኔ ጨራንሱን ጀልቀበ ካንዱፈ ካራ ፌዴሬሽኒ ኩባ ሚላ አሜሪካ ካባ ኤስኤፍኒ ቲንቱሬ ኢሳወሊን ጀጃፍ ዱበኔ ሳምቦድ ተባቶኒ ገሬ ተኮት መከሙ ሻካለሳኒ አከ አገርሲሰን ገሬሊን እና ኢፈታሰሰን ሃልና ምጄሴ ባከሳዲ ማያሚ ኦርላንዶፍ ኒውዮርክፍ ሃርናምጂ ሲጀት ከነን ከነተነ ገልሜስሴ ህርማጤ ደንዴቲ አን አገርሲ ሲጋሪ ቱሬ ከጀት ሎዛን ሳምቦድ ጀልቀባ ከነን ትርማጤ ገሬ ቨርጂኒያ ማራውደርስ ጀአሙ ሙጠነኮ አከነ አገርሲ ሱጫራና ከነኔ ገሬን ሱንስ ነሲማቴ ገሬ ከናፍ የሮቦና ዱርጎሚ ቱሬ ዱርጎሚ ሰናንስ ተቆቶ ኩዳን ተበደይ ጎሊ ኩዳን እንገልሽ ወገኖኒ ገሬ ዮሃን ኮቺዋን ገሬ ዲሲ ፓወር ለ ዶርጎሚ ከነረተ አርገን ጀተ ካናሊስ ለንጅስቱ ኬኛ ካን ገሬ ቨርጂኒያ ማራውደርስ ጀንጀራምቱ ጀራተነ ዲስቲ ዱበርቶኒ አፍሮ ፍላታምነ አችኬ ሰላማን ኬኝ ገሬ ዲሲ ፓወር ኑፍላታን ጀተ ኢሳኒስ ደንዴቲኮ ኢርገ ኢላለኒ ቦደ ገሬ ከነት አከመከሙ ተኤ ጉዮታ አፍሮ ዱራለ ገሬ ከነወሪን እና ኮንትራታ መለተይስቱ ገመቹ ጉዳነት ደጋሜ ጀተ ኮንትራታ ወጎታ ለማ መለተይሱ ሸዱበቲ ህሪዮታ ኮቲን እናን ቢየቱር ኢትዮጵያት ዱበርቲ ኦጉማ ከናን ተባከነ ከሰትርማቱ ሰጀልቀባንታ አጀቻንቱሬ enyu hin amanan turani jetti angaru abju ko ture wantef yeromaran dubbatta waqayyo nagargaris nangalate fatta jette battala sanatti kasammu ko tirufe klabi magara galma motumma america bakkabu ke sa tabachuf carrar gaddera klabi kanaf tabachu ko qofa utontan ethiopia bakkabu ugo tigamadera jechudan loza barra Gafif Debi Wahida Kenyi Asma Maukasa Walim Gigi Sitin Ipsitetti Garamata Dret Tanutin Naj Enummo
Kittanna Dubartota Somalia Kizat Meet Anni Dubartota Shamarran Ranga Ajruf Tokumma Motumotas Shakala Meet Anni Kapsi Sukanat Aaf Sisul Aaf Tattafi Nikodu Akkasumas Kapsaun mirga hawasum maaf dubartota, shakala kana akkamittin aafsiso kadandaan marisaan hawasawulin geggeessu jalqaban irratti fuullefata. Mata dure kabroon immoo biyyatti dhalatan irraa ka'ani biyya kabiraa keessatti baruudhaaf maatiin biyya Eeshiyaa irraa dhufan haala akkamii keessa akkasaan darban irratti ka fuullefatudha. Jalqaba kan shakala kittaannaa Somaaliyaatti dabarra. Adunya ratti gochi kittanna yokan andakava dubartota dabuf carraqin godamus dudan mid agese sukun jirenya fayya dubartota af shamarran miliyona lakkawaman somalia ke sarat ibba umu ittifuvejira najib ahmed magala maqdishorra kagabaset shamarren wogga 17 tokko matishe wolin morana molli biye ofi ke sattik erra buqan kan magala maqdisho ke sjiratti midamtu kittanna ta ushedubatti Shakal dukun jarmea faya addunyatin, shakala aada mita ekapsisu, kan kama sala dubartota, sababarakko fayyummaaf utuhuntaan, akkarra muramutasisu, jechun moggase. Erga kittanam tebud, waggashe kut alamatti ukubbi ittifufinsa kab, rakko fayyummaaf miraan mitam tejirti. Imma dubbachuf urkamaata ekan yodubbatti, devise egga tuwaan huwattif, makashe uksudan VOA olin haasa ufilatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Ukubi heddu kesan darbe, dhiiga baayyeetu na dhangala'e. Sababan, garmalee dhiigeef, infectioni irradde deebi'ee dhufuufan saaxilame. Kunis ammallee abjuu halkanii ta'ee natti mul'ataa jette. Kittanna yookaan annaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne saalquunnamtii raawwatu xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaarraa kan ka'edha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umuriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an dhibbarraa harka 98 kanneen ta'an kittaanna bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuurratti ka bubba'an. Deesiftuu kata'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 olii kittaanna raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namoomaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera.
We used to circumcise a lot of girls.
Durani shamarran baay'ee dhaqna qabna turre. Garuu amma erga Ifra Foundationiin nu leenjisee asitti gocha kana dhaamneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo humnaa hedduun isaaniis sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifra Foundation jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Ayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifra Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu. Gara mata duratti hanatannaa ceenummoo namoonni innaa waa'ee kutaa teeksaas yaadan waa'ee tiksee loonii gonfoo guddaaf boottii kaayyatanii yaadu. Garuu teeksaas waa'ee dhiirota boottii dheeraa kaa'atanii qofaa miti. Qorannaan akka mul'isutti magaalaa guddoon kutaa kanaa Hiyuustan kan namoonni bakka adda addaa irraa dhufaniif
aada adda adda qaban keessa jiraatanidha.
Eemisat Sadiif maatiin ishee magaalaa see ajaa'ibsiise urgaa Laa'osiif kaaba baha Taayilaand gara Hiwuston, Teeksaasitti fidaniiru. Namni hundi warra Teeksaas akka warra loon tiksuuf loon horsiisutti akka yaadannan beeka. Anis sanan yaadan ture jette. Kan Filadelfiyaa, Pensilveeniyaatti dhalatte Saatsaadiin Hiwustoniin magaalaa godaantotaa ta'uu hubatte. Saatsaadiif obboleessi ishee mana nyaataa haadha isaanii kan Choomsii Saayisaan kan nyaata Laa'osiif naannoo isaan kaaba baha Taayilaand iddoowwan isheen itti guddatte irraa adda ta'e geggeessuu gargaaru. Ennaa waraana Veetnaam hanga bara 1979 Laa'os keessa jiraanne dhumarratti gara Taayilaanditti galle jedhan. Sana booda abbaa warraa isaanii waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan maal akkatti dhaga'an illee akkasiin ibsu Choomsiin.
Oh my God, I have no idea. It's going to different war, different country, different life. It's like you have to.
Yaa waaqa koo waan an beeku tokko illee hin qabu. Addunyaa adda addaa, biyya adda addaa, jireenya addaati. Akka jireenya irra deebitee jalqabuuti. Tarii ruuzii nyaatan hin qaban ta'a. Yaa waaq ruuzii koo of duukaa fudhachuun qaba yookaan waanuma akkasii beektaa waanuma bilcheeffatan wayii jedheen yaadee ture jedhan. Saayisaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi muraasa keessa erga jiraatanii booda gara Hiwuston bakka nyaanni Eeshiyaa baay'inaan argamutti galan. Namoonni as jiraatan tokko tokko nyaanni magaalattii garaa garaa kan nama hawatu isa guddaadhaa jedhu. Biraa waan godaantota gara Hiwustonitti hawatu jireenyi salphaa ta'uusaaf dalagaaleen adda addaa damee enerjii qabee hanga oguma fayyaatti jiraachuu isaati. Saayisaan akka jedhanitti magaalattiin erga bara 1985 isaan achitti galanii qabee hedduu jijjiiramteetti.
Only we have like a two tempo that time, Thai tempo and Lao tempo and not too.
Yeroo sana mana sagadaa lama qofaa qabna turre. Mana sagadaa Thaayiif kan Lao filannoon hedduun hin jiru. Amma hedduu qabna jedhan. Saayisaan akkuma godaantota hedduu deeggarsa maatii irraa argataniin mana nyaataa banatan. Ilmi isaanii Alan Ortiz nyaati haati isaa bilcheessan yaadannoo ijoollummaa isaa akka ta'e dubbata.
She would feed me sticky rice, Laos food. Her love language was to food.
Amma nama nyaata maatii manatti bilchaatee nyaachuu fedhe kamiyyuu ni nyaachisti. Kunis dabaree firoota kibba baha Eeshiyaa jiran gargaaruuti. Maatii waliin mana nyaataa geggeessuun yeroo mara salphaa miti garuu ba'iinsaa gaariidha jedhu. Dhumarratti walii walii keenyaaf jaalala qabnu mul'isna. Beektaa ishee waliin malee bakka biraatii hin hojjennu. Sababiin isaas itti gammannaa jette. Magaalattiidhaaf nyaataaf aadaa adda addaa dabaluun nama gammachiisaa jedhu jiraattonni magaalaa Hiwuston Eemii Saatsaadii. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tokkaan Mordaa.
Hayyee yeroo nammaa yeroo bacaqii gannaa keessaa ba'anii gara booqaa birraatti ce'anuudha. Shamarranii fi dargaggeeyyiin bakka adda addaatti barii birraa faarfatu uumaa galateeffatu. Sirbii Shimallis Abbaabbuutii fi Abarraa Bagiisiin waanuma kana faarfata waliin haqaqasnu.
Hala.
fagorra no ama folini enyumma ke simbo na yomiyu himatte makake yani dinku damadamu
Gatina susu chike mi awa tati sora kelvi asier gunawa jawanti bambekne chalala namote janate singufu ya tuke nagote Tu fakata itana mila ke yonargo go to money o marani sata
Fajirtan sagale America saganta afan oromo serbitiano kani johannisi fallaka karadokko jeda serbikuni waltajira kan warabame garu qashti
I'm sorry.
Walisa Elemu Ali Ilma Diredawati Kanaf Diredawa Jallata Diredawa Farsa Farsu Isati Nalatisi Muzika Nisasi Ajaib Walin Hachakasmune Dr. Sokrenya kopin nan naman na muzika sagale Amerika saganta afan oromo rasni darbu kan harra kanumarra wata kopi kenya tanu na molit de minuti bakaje tanu ti fayata asinin jenna nagatula
Amerika sagantana fano romo galgala kesa sa alama fula kajal kabe hanga sa sadid sambata fdilbat sa talaitid an saganta dabars kanar a asratra wata kanisin kesu mese antu jube horati kopi borino litidebina nagatubula